Hayi ntangami, hayi natista, yo mina uTiyo Kgosingwe. Bhuti wabantu, indoda yabantu. Yabona futhi makajayiva. Ngivele ngime kanje ngenza sure ukuthi uma ngiyobukela imafika izolo ne angihambi nomuntu wami, ngihamba nama-girls so that ngizoma kahle, ngimbukele kahle and I buy ithikithi la ku-second row because first row ngibona kahle ukuthi ngizojumpa ngiyokuyo. So hayi, day crush yami enzima-ke leyo. Hayi, danko, on the street, on the air. Nawe, sihleli nawe, awusuhambi, sihleli nawe.